Utando. 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 Angikaze ngalubona uthando njena. Uthando olubanzi lujulile. Luyazekana kimi na luyisimange. Angikaze ngalubona uthando njena. Uthando olubanzi lujulile. Luyazekana
Sweetie my darling, thando lwakho futhi langabi. Yayibonga bathe bathi indaba ingawe futhi elandani. Bande bathuhlanya ngawe naye akazi uthandana. Uyangibuza ukuthi ngithola kanjani utaf standard. Thando lwakho lababaza lamawaza waza. Ndoda khwaza ungathi umanakaza wazi ukuthi ukhwaza njani. Thanda wena uthanda bani uthandi akambani. Eshilarisha zivuke emaqandeni ushaye umgwaqo. Konda mina butululu wathi ungithanda ungenavalo. Lova wena ujola undalo ngathi usenavalo. Your beauty got me going crazy. Ngiyakuthola kuzenze ngathi uphethelezi. Zophotha into elezi nenjelezi. Ngangihlangabezi ngizokulanda. My baby, sit up on the lazy papa. Your knees on the scissors, shaggy sang a gaze. Shaggy sang a gaze. Mdona angizizi. Angizizi, shoo. Shaggy sang a gaze.
Angigaze ngalubona uthando njena. Uthando olubanzi lujulile. Luyazekana kimi na luyisimange. Angigaze ngalibona uthando njena. Uthando olubanzi lujulile. Luyazekana kimi na luyisimange.
Throw me back, I was by the gate. I saw you for the first time and I never took five. Had you get your first time just to meet you by the lake. And when you told me about your problem with your Uncle Jake. Had to make that nigga really go away. Now I know my baby living in the safe. I had to make sure that my queen is safe. As I take a one step at a time like a king chess piece. Blow a kiss, I protect, took back what I was. You deserve this peace, baby girl. I just mean you've been hurt and seen. You just never look back. Get your L and win. Make a deal quick, fast, so you ball in peace. Yeah.
I take your time, nigga. Angikaze ngalibona uthando njena.